Ebina byo bwana chewa mu district ya wachiso okuli echa uwezo ne kipadi binonyereza ni bizula ngo muti ndogo byinjikiriza kugenda kusereba mu kitundu echo byatu sene okukoze saba iza bechibine echo musambo ibuzo byechibine echo kubiri chokaba mu ne babigwa omusasu wa fesalonge salongo kauma masembe katwe bisingawo
ebina byo bwana chewa bino echa uwezo ne kifadi bigamba nti okutuuka okukola okunoonyereza kuno byasooka kusanga nga abaana ab'ekibiina ekyomusanvu ekyomukaaga masomero agamu nga okubala n'oluzungu bibakaluubiriza ddala okusinziira ku Sara Okech kuva mu uwezo okunoonyereza kwabwe basinga kukuteeka kw'ebyo ebisinga okutunuulirwa nti oba olyawo bye bivaako abaana obutasoma bulungi ne bategeeza nti oba olyawo waliwo n'abantu abatazanye bulungi buvunaanyizibwa bwabwe nga ba bannabyabufuzi ab'ebyenjigiriza gavumenti n'abalala.
Ekibuuzo kye tulina tubuuza nti abaana baffe bagenda mu ssomero naye kituufu abaana bano basoma and basically tukola research tezikwatagana ku nsoma y'abaana tugenda ne tunoonyereza tubuuza abaana basoma naye tugenda ku ground ne tufuna evidence eraga nti kituufu abaana bano bagenda ku ssomero basoma oba tebasoma kati bwe tukolekitinga information katiga mu bigira bye wano fene tugitebulinga ne gitwala kati to every district ne
abakulembeze ba kifadi abamu ne uwezo babadde banjulira okunoonyereza kwabwe eri abakulembeze abakulira amasomero abazadde ate n'abaana no ku district ya Wakiso era speaker wa Wakiso Town Council akikiriddwa Councilor Moses Tamale omusango basinze kuguteeka kwabo abalondula amasomero nti tebakoze kimala kyokubiri n'omusango ne baguteeka ku ministry